Haina wenge, haina pepe, daka kume, dami kese, nduki nduki, moshi cheche, biga drift, wako meshe, funga mkanda, ndo wendeshe, huwa mziki, ndo kasheshe, teza mnyama, somu kweche, hata sheli, haili wese.
Wesikiliza Wasafi, the switch na real on. Ray amiga yupo kati, shinda gari, let's get it on.